Mpaka mwisho kuna kuretire. Kila tukitimba wote wanagwaya, wanasali tunavoshusha fire, tunawaimbisha wote kama kwaya. Kweli siku Ibiza tunaumiza, from Chuga to Ibiza tunagonga visa, ili movie siyo teaser. Tunawakimbiza ni kama Mwamposa tunavofanya.
Utanikutana masela, mishe ni kusaka hela. Big up wote waliopo jela, ni mishe za kusaka hela. Tunawakera tukai kimbwera, tuko gado bado ni mpera mpera. Mapigo za kimnyamwera, kwenye mishe za kusaka hela.
Kudum. Listen, mishe kusaka hela, tafuta mkwanja upate watoto wakali kakamela. How to me feel talky, washa kamera. Na ndo mana niko busy choking, tafuta hela. Kiwa na pesa bro, akuna mtu ateko the row. Kiwa na pesa bro, ata kutongozo watoto tasahau. Kiwa na pesa, mbona machaba wataongezeka, don't wonder how. Kiwa na pesa bro, mbona watoto wanakuja au lali na bow. Checky, awa nisumbui, tangu nijue, pesa ndo kala sketi. Wanajiliza, navanukiaga, eti nanukiaga freshy. Na ndo mana sina masiala kwenye maswari ya mkoja, so my nigga don't test me. Yeah, my nigga, don't test me. Yeah, don't test me. Mlize davizo, sisi atunaga likizo. Arusha mini chata, dao mini chata. Wait, ya skiza mapigo. Ukiweka mkwanja wigo, alafu wala tunaga ego. So brother, kireona na waka mademo, nafata mikwanja lipo. Stop.